But this ago must see my tafel. Away. Away.
Jaiva.
Kwenye vipi?
Hapo kwenye shega.
Away.
Kautaka wenyewe wa uni tunamega.
Oya, hapo kwenye vipi?